ya subi ndana mbanyo
Kitunzo.
Na wala si shangai si katai mosema boya nimeshikwa Sheria ka polisi pana kwangu ruksa Kitaka kwenda klabu mama wenenda Wo kitaka takupenda mwingine wependa Juzi nimekuta watu na nisema na nichuna Nkawambio kisha nichuna wana nchemsha unaninyo We zuru la mama nitagomba ta unadhani ha? Tashinda njaa kama kila siku ramadhani Kitaka kwenda kwa rafiki zako nenda Kimtaka kuku albino ntamleta Ata ukitaka nivae sketi Wewe unaweza fanya dimsibani niweze kucheka Hivi baby unauhakika ulizaliwa Mana kuna muda nkikuona na kona ka dunia Na kama ukitaji kuniroga nitakupa mganga wangu wala misi naga woga Yani kunichuna pesa
Ruksa
Kukagua simu yangu
Ruksa
Hata kunipiga kofi mbele rafiki zangu Nikicherewa nyumbani mami nisha kupatia
Ruksa
Sijali wanione boya fala kwangu vyote
Ruksa
Kitaka kutoka usiku toka nisha kupa
Ruksa Awe, 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 awe
Ruksa
Awe, 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 awe
Fanyi kama buzi sinanguri Nimemkutaga mpenzi wangu sinza mori Yuko na sugar daddy anakula mtori Chajabu eti mindongaza gumba sorry I'm sorry Miliki account yangu ya instadi banki Usijali pasha viporo na ex Sina stressi, you drive me crazy Sitanuna ata nkikufuma guesti Kitaka sexy sexy ya fume choka Nitavumilia nje sitatoka Kanifanya squeeze paka tarabu na zimba Nimeridhika japo mwaka kumi ashiki mimba Nikipiga namba yako ukawa patikani Weni jibu tulikuwa kwa jirani Mzee wa ruksa kama mwenye ruksa mama Tutalala mzungu wa nne ukinambia umechoka sana As long as unanipenda kwangu mimi freshi Tukila wengi yai ni umi kwangu freshi Kisema mpenzi wangu ni malaya kwangu freshi Ata mseme nini mimi kwangu vyote freshi Yani kunichuna pesa
Ruksa
Kukagua simu yangu
Ruksa
Hata kunipiga kofi mbele rafiki zangu Nikicherewa nyumbani mami nisha kupatia
Ruksa
Sijali wanione boya fala kwangu vyote
Ruksa
Kitaka kutoka usiku toka nisha kupa
Ruksa Awe, 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 awe
Ruksa
Awe, 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 awe
Fanyi kama buzi sinanguri Nimemkutaga mpenzi wangu sinza mori Yugo na sugar daddy anakula mtori Chajabu eti mindongaza gumba sorry I'm sorry.
Awe, awe, awe. Awe, awe.